amadzambi.com. Super vibes.
Zinalinyatwa pachi yambiwe takumbukira kuti unditenge unavutikira chitabwera kwatiwe kukakamira koma pano you've changed anza kwambiri mbiri nendina wakana ankabwera mfundo zao za chibwana unandiuza nenditala namba wana now you playing games ninganyadira ineo madalira iweo bakululazi zanga mazifira ineo pano zantu ena masirira ineo just cause you change wanji ufuna dzuwa likabwera ukufuna ntuzi wanji ufuna mvula ikagwa ukudana nematope wanji unkandifuna ngati unkadziwa sudza ndipatsa ntawi wanji unkandifuna ngati unkadziwa kuti we utandi player
Kochanga futondilanga asoti magwiriza nazopanga kana kutulukira nsanga suka nandilanga kana dziwa kajikondika chawo dzandilandani katamika paiwe yosanga make now it's trust issues ali listening a sanki diga ntima kusweka wina andigundabe ulondika mate ziphela zionekabe ndeulo sandiyanke just know ndapunzirapo kumondana ndikuswelana ntima nenyisango Pali beso zoji ndinga kari zako Disadai sani tawi nga jijikondi jatapo
Nikanyadira ineo madalira iweo Bakululazi zanga mazifira ineo Pano zantu ena masirira ineo Just cause you change
Wanji ufuna dzuwa Likabwera ukufuna ntuzi Wanji ufuna mvula Ikagwa ukudana ni matope Wanji unkandifuna Ngatunga dziwa Sudza ndipatsa ntawi Wanji unkandifuna Tunkadziwa kuti we utandisiya
It's not right, no Yasanyali kuzimisa ndikundisiya mundima It's not right, no Nipasa chembekezo kena kundikundila
Nikanyadira ineo madalira iweo Bakululazi zanga mazifira ineo Pano zantu ena masirira ineo Just cause you change
Wanji ufuna dzuwa Likabwera ukufuna ntuzi Wanji ufuna mvula Ikagwa ukudana ni matope Wanji unkandifuna Ngatunkadziwa sudza ndipatsa ntawi
www.amadzambiwe.com